mimi namba supplier baba
hey, mimi magonjwa kujanja kutoka bala hey, magonjwa mama kunonga kunogile ah babu music hapa
jamani siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie mwenzenu siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie
mimi namba Stella Media namba Stella Media
naomba siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie
DJ Shabi Mahela
yani siku nikifa nikienda kwa baba nshakata kumsi nipo kimya nimela aratu muda wangu shaisha tarehe zishawadia loho yangu isha toka kwa more shakimbiria nimeacha kilio uzuni watu analia swaiba wao wakaribu nisha tangulia wanasubiri muda wakunifukia wengine plesho anazimia uzuni imetanda mama yangu analia ila basi nisha kuenda nimeacha uzuni kwa watu wanaonipenda ila kuna binadamu wasio kuenda ila mimi siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie jamani siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie mwenzenu siku nikifa nikifa naomba nipigwe pie
siwezi hata kwa